fijota mani.
Kolobi yimbe yewobe kaye fijile rezo tumbutobe koli metti mabbe nyaloma hande on balli guju ko wada fewdile rezo wakande nyaw coronavirus matande be bi o do baldi gu yimbe lo humnibe kabaru fedde yewobe kaye fijile rezo kany en jade ndi do jawdi kambe humnibe kabaru de do fedde be bi yo dum pene baleje crime non wana ngonga
do to touristi en ni region Tombouctou o ka darna mudum e gotel feccere kalti mobe kandino e nyaw covid-19 o fedde antirte do federation malien de guide touristique nyami dum sankum sisogo kejaado guide en kayfibe
ila ampité demdere fou o pamti kalse ko wettoto chafantati o wi du an hana wattede e fedde federation na du tay kango e guide fe goddo hawre mudum joni me wimo soni wala o yoba kalse o wi so weli amen me ngabba kam o yoba ta fe hu
kanko Ibrahim Gindo woni lamido fedde federation malien de guide touristique le de malindi o wana jabando dido halaji
min mila wonko won le ko nato sabe to wadda wolle menen gemme muyi so itunde o nyaay ne e temede jettidi hokkaade homo fudi tagal mudum soni a fami attaman ko guide ata chefande jeddi wolle nukuyde kay e kedda mudum e kisaga to lamu be inde mo winnaka letal ko lamu
fewde nyaw covid-19 o lamu leedi malidi bamino ania faborade e jawdi golirdi fa heewi nga yimbe fa heefu wana wondi wadde imadaraji hande fa holita mette mudum fewde jawdi ndi to wattaatu buri fu association ngaji di woni ko Maimuna Muro hebani studio tamani yure Tombouctou
Joddaare so halda e neddo mo nyaw covid-19 o woni mum tawi a memayi ɗum ana wawi latade sababu waytide ma nyaw on
si la distance réglementaire est respectée
so seraji rentourde di taɓama caɗele ngal neɗɗo na waw jaati gajidade e nyawɗo covid-19 no oɗo jogola o dowtoran ɓe kinnoto nden nyawɗo o e gonɗo bange makko fof ndenoto
wattu joni min garan min dokka lando ngol docteur Abdoulaye Hammat Sidy Bé kuminiɗo kabaru cellal ko nayiri bangal haɓude nyaw coronavirus to kayito ko warta jabade dow hen réaction ɗo kadde ten bete hande dow kabaruji meɗen joyiɗo do coronavirus di yonji jeddire warore wassalam
si jotamani.